JC Calyx, the Bluetooth, hey, Mr. Sexy. Mafimu meso yabo Eine basulile
Mama wewewe yeah.
Ibale chitati nganafike pobe minine kusela po Nombalelo bale njitemfu
Aya.
Bala tota na mama
yeah.
Bala minina na matenga Fiako sabale tila fiango she Nombalelo bale njitemfu Bala tota na mapi Bala minina na matenga Fiako sabale tila fiango she Iban kumbwila patali Iban buena fya patali
yeah, yeah.
E ina wine baleti ilande yangalilo kutali Iban kumbwila patali Iban buena fya patali
Mama,
E ina wine baleti ilande yangalilo kutali E ina wine pano Shabu ingata ukwete dunguwa Uinga mbonelelo Kutamona kwa tifyonse fiali fiewino Kanshi quality konko Ayayaya Ifwe nifwe aba fiashi batamfishe Babululu bakene Fwe wendala mashashupile So tutambele
Ifwe nifwe aba fiashi batamfishe Babululu bakene Fwe wendala mashashupile So tutambele
Iba kumbwila patale Buena fia patali
yeah, yeah.
E ina wine baleti ilande yangalilo kutali Uva nkumbwila patali Uva mbuena fia patali
yeah.
E ina wine baleti ilande yangalilo kutali
E ina wine pano
TrendyZemian Tunes.com.